from. Ndoto ni kubwa ila drop in reality na bidi uperform ili ukae kwenye throne. Vita kuipata si tu wezi imagine. Mina manigas tu company zaidi ya 6 years. Plan ni kuenda overseas na ni zaidi ya Grammys. So tunafanya decisions kama tunaishi twice. Ili life tunaloishi is not funny. Napata sira nikiona, inabidi nife nature legacy. Kama unavoona, ona, ona, yeah. Na sina jealous nikiona, wenzangu walisha pata wepesi. Najua yangu ipo noma, no matter what. Muda unakwenda tuwezi baki hivi tulivo. Nyumbani nabwa tuwezi rudi hivi tulivo. Naomba Mola nipe momo time. Ya kupambana ni andike story. Muda unakwenda tuwezi baki hivi tulivo. Nyumbani nabwa tuwezi rudi hivi tulivo. Naomba Mola nipe momo time. Ya kupambana ni andike story. Plata ama ni plumu. Usmugi waka waka ni no down. Action manimeche wezi kuisha draw now. Action dona zidi kupandisha scores now. Action ha kika keeping my head up. Energy energy keeping my head up. High atone kid out. Energy energy keeping my head up. Mbona po mengi madili uka zero. Wetu kimbiza lakini usu zero. Wanangu vyatu vinaisha wako road. Kwa niliko toka sna jeans nipate do. Muda unakwenda tuwezi baki hivi tulivo. Nyumbani nabwa tuwezi rudi hivi tulivo. Naomba Mola nipe momo time. Ya kupambana ni andike story. Muda unakwenda tuwezi baki hivi tulivo. Nyumbani nabwa tuwezi rudi hivi tulivo. Naomba Mola nipe momo time. Ya kupambana ni andike story. Gang 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 gang. Mwanzo mwisho ni gang 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 gang. Swap in a fast gang 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 gang. Kabia kwa juu ni gang 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 gang. Kazi ya cast ni gang 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 gang. Mwanzo mwisho ni gang 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 gang. Swap in a fast gang 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 gang.